straight out of zpusha.com.
Yeah. Dizmo Pakali Tent.
You made the beat.
J Cash.
The body.
A pile of sound. Let's go.
Tulu kush. Choka mandi baka sand. Gasina sole ni semu sina sand. Good life. Kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV litumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Otu kuyeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies ba musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikonko. Sakana half. Bafu ni samofulu palevi. House party, dress coat ni no shit. Big teams, my boys, baba makitu. Beba guli la titi pa ipe. Fika moshe kuriba tokote. Na ba 70 jiba menya dry vodka. We celebrating, ba fake ni masnicha. J Cash, leta ni peme moshisha. Watu kweni chokela, hopu ya muliokela. Nka kumana na ex love, ama choka kasokela. Dress to kill, vovala na tilako logo. Popo pambali ina skio pa mutoto. Komedi yako so perekela ngosha. Tinafuti kapo maningi mososa. Bafu ni koziba apata konka revenge. My enemies bash they repent.
Tulu kush, choka mandi baka sand. Gasina sole ni semu sina sand. Good life, kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half, iseni TV litumpop. Sakana half, kani dress coat ba mundale. Ni sakana half, yeka yeka ni boutique. Sakana half, veneti shiti la mafeva. Ni sakana half, na what stop amu mapaku. Sakana half, my enemies wa musos. Ni sakana half, wazifela na chikongo. Sakana half,
yeah. My yes 26 but a big dream. Kashi muduraki na chibiki jini. Mutu wanga ulimunga teapo simu. Wapa ili sobwela ujoine the big team. Wagai weti chiti la mazeva diva. Kumbali watine na batima waziva. Mutima kuwama munga ndine matiwa. Yobali mbele line and never give up. Sakana hafu. Mafoni ya ni biza biza mkasa kama hafu. Wewa ruling a foot in this. Kuliwa kwanga. Niliza jombo wangu wangu. Jimwe mulenga tizicho saa ya matonato. Siki mweni vokela. Simpo gani lodela. Safuni kosokela. Suziba kwetia chokela. Kati unapineo lo manje tikambe. No off days uchoka mande to Sunday. Nenu
tulu kush. Choka mande baka sandi. Gasina sole ni semu sina sandi. Good life. Kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half. Iseni TV litumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Watu kuyeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies wa musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikongo. Sakana half.
Kampani ya madudes na ma cute babes. Yose muka mwoma eta furu toothpaste. Vati pangila mabungwe mutu boba. Dizmo wakupela muma shoda. My whole life sina believe emo laki. Bunanga nina dizmo ni spark. Nichitira kova na wakazi sunge. Wakankale wachirolo noche mude. No time for drama na bari fake. Muntu ni mutu stifaka mendo pareji. Tipasa attention mariuji. Waboyo wazipeza pa mamiuti. Si competition kila mtu na fake. Vena musha inira dungu ya batate. You taking the shots bra pali petema. Tituwa liremo vene tizi sevenzela.
Tulu kush, choka mandi baka sandi. Gasina sole ni semu sina sandi. Good life, kunkala kwa bakankala. Chinyama choshoka pambali na tuma savana sunkani ya mamam. Ni sakana half, iseni TV litumpop. Sakana half. Kani dress coat ba mundale. Ni sakana half. Watu kuyeka yeka ni boutique. Sakana half. Veneti shiti la mafeva. Ni sakana half. Na what stop amu mapaku. Sakana half. My enemies wa musos. Ni sakana half. Wena bazifela na chikongo. Sakana half.
Kapanda kandalama. Anona chongo. Niko G. Tonpo. Kiudiku G. Primus Boutique.
G. MTV Records.
My Black Soul Entertainment.
Straight out of zpusha.com.